hapo maybe.
Picha limeza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na waza na kunja ndita na kaza. Picha limeza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na waza na kunja ndita na kaza. Picha limeza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na waza na kunja ndita na kaza. Picha limeza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na waza na kunja ndita na kaza. So you can picture me rolling, can picture me bowling. Kilichomo ndani yangu sio mimi. Simanzi, you can picture me stunning. Brazen smoking majani. Kinachoponya imani sio dini. I'm killing everything kinachoweza kupumua. Haijalishi kama hauni juu ya mwana njua. Mchanga bichi wezu kanitisha kitumbua. Naomba sana noma lakini bado na kisanua. Lakini bado naomba dua. Bado Joshua. Bado bazi ya mboga mpaka ileo sina nishua. Bado nina mizigo sijei tua. Bado strong ropo kaji. Bado mkachi bado na uchubua. Nasio kama sidetis jona waku muexpose. Kesi zikileto zinafutwa case closed. Zikali kwa ghetto za kuvunjwa of course. Rada safi na vizi ya watoto wa Nairobi. It's freezing on my chest. Miso mtuwa mikacha kacha. Fuck this rap battles mina chene atacha kacha. Clean utazania memba wa kacha. Tamba ni kwa sipo. Tamba la watambia faster faster. Macho kwenye pepa lafu mishe sio za poda. Yanki nguvu kazi 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 nguvu ya soda. Tofautisha utamu na kusikia roda. Mitatu na utakia migumu ukipigwa makofi tunarogwa. Kila line violence na sikia obvious ukapime. Chinkumbushe nyuma mishke mbio na time machine. Choko zao hii namba nyingine. Kila neno lina kata sime. Muliza fanda ngogo tarime. One for the money, two for the shows, three for a head, 24 for the girls, five back a six for my dogs, eight for the hoes I'm bald, yeah, ikwacha kupokea my calls. Sema kweli mina idol wako, who's better? Tangu ntoke na mziki wake, how sick tena? Paka visasa ndo bus tena. Yini pasito kinoma, tunashia madem na storytellers. Stake ni pengu ataku ni bisha, mude ni okwangu ataku ni bisha. Stake kutumika kama bazooka, pene na pepa na ntoshiku imbisha. Wakija wato wanaka wanaka, sego oi badada badada. Hadi sio mpato na soga hibish. Back and forth wana ha ha. Back and forth wana ha ha. Sorry mkapu mini mga ga. Way back up been doing this shit. Kama sio shivo mini master. Me and my niggas we eco hangy. We beautiful people. Sio tuku wana kula bata. Kama sio hivo na kata. Hey Siri, pray for me stupid. Pray for them stupid. Gaza na salty, that's right. Hey Siri, pray for me fimbo. Nyo chape fimbo. Yende kwa wenye shingu ya bye bye. And then I'm back. Yeah, high level slayer. Moving like lawyer, but guess what? Player. Usfollow peyi yangu kama unaona nakosea. Follow shila wadu kama unaota futa mbea. I've been sad like I've lost love. Mad kama pigo slap. 10 bucks in my pocket. Closing it, dale salam. Lama zote zangu mimi. Wambia kutesa kuzam. Check it to number I'm selling. Saving my shangu matam. Lama lama rap pajama. Yes, R.I.P. my mama. One else every top dog. Mungu amenibariki sana. Wabona nyumbia mabaya. Na battles choki kupambana. Saving na lipo adi kula na kila na chokifanya. There's nothing I desire than respect. Dio mana nilijifunza kukubali my mistakes. Nashukuru kwa kunifanya nimekuwa bora wa mda wote. Buzi na kuja hii section kama dedication. Kita tunapambana bila bifu. Na pesa tunazipata cause nachana kila siku. Kitaka kupoteza nzisha tifu. Wanangu ya popole kwenye ugomvi. Wanakuaga kari kama mbwa mwitu. Squeeze stocky sana sionekani kwenye matanuzi. Ni mwendo toku poa ghetto kwenye majakuzi. Tabia zinendana na michuzi. Muliza sugwa wizi na wasumbwa vipi hawa toto juzi. Hainaga vipimo chuki chuki. Hatuita ndawea situ naita boxa boxa chupi chupi. Nakupa utamu kama nyuki. Bada hii landa na dachoveli sina muda nduki nduki. Globa wajui kwa ninja natoka mtani. Mindo nafanya nkitoko na kosa amani. Bogi kubwa na kujia na kali. Boga zinataka nizila tazikijua natoka na nani. Bosen kila kitu kwa ishima. Nipo kwenye bima. Nasikiliza Marco Polo Jerax. Makelele yangu ndome kusima. Kazi tena huna. Pisengwa ikusu kwa ushima. Majo kwenye noti. Yeye na pochi. Toto kama abi unamlete ajeo toxic. Kazi nishe funga hawa ingia watoki. Nye ni vichekesho mkaikize na mpoki. Saba naitaji huduma. Na Nimesema magonjo sugu so mnahitaji ya suma. Makiki misipendi na ndio mana na uchuna. Miziki kaje melody so habari ya tuna. So habari mini mini mani mo nipo juu na unitoi. Mimi ndo mamulisa tatoto badi Mario. Amulise kapo mwache peti mani daddy yo. Sifagili mtu kwanza sina tailo fagio. Really unanitia madem, unanitia magem. Hatuifanyi for fame. Hii kitu wazi tunaifanya kwa kitu. Hatuifanyi kwa njaa, hatuifanyi for fame. Hii kitu marashi na smell safi. Na mhata sema pasi got na fast grassi na penda maua. Nweke na mix singer, nweke na deep voice. Nweke tako biti la singeli na kamua. Na wafato pepo na jua misi yumbi. Hawavumi na wala wakwesha kwa kivumbi. Sieli sepa kirudi kwa kumfungia ushungi. Kipusa shusha tipa yensha giza tungi. Navojita mbuzi yeleweke kwamba bora wa mda wote. Bora kuliko siku zote, bora waniogope. Bora kuliko mnemsema bora wa siku zote. Maesabu nezeta mathematics. Na hiko rappers wote ningependa kwa kumbusha miwa kwanza. Msini leo vibaya sizungumzina nialianza. Igema kufokia fokia kipaza. Respect all the legends ila vitu vingi minmefanya kwanza. Wakwanza kusign na major label Sony Music. Wakwanza kushabikiwa na students bila school fees. Wakwanza kujusisha na international brand Hennessy. Wakwanza kuwa rapper mwenye lara enemies. Wake up everybody, this is six. Najosha isikie lenye ngine mbao ni mbovu, this is fixed. Tofoti ni kubwa, this is sick. Zineza zikawa nyingi, but this one is the real session six. We out here!